Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ked e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Talatare noga e jetti lewru zulie hitani 2015 sappo e jetti yam de tabiri masilimaaji tapan e nay e joy mi del tawander maison de la presse bamako jottino non do kabaruji do yumor waygalo on compétitu wi de kenyana kanko do on ministre komini do hono kibaru leedi leedi meden di o yide yimbe el jado be kabaruji be o haali ko wadi so be keli do won den no dirtene Suleiman Bougoundé kolliten wi de tan wakkati jono ko de do den hela ko halaji kewdi ngadi do hen o wi jamarde gonginama cile kurde saliki yoppude ngenjaaji mu yen yimbe be diido bonandaaji ngada feewde mu en ko be kalata ko fa hande du nangataaki kaabe moday iblisaaji mabbe ko litti wiide hono ko baccili haali ko dum wana gonga be biidu be ngadan no be ngatta fufa be jita haqeeji mabbe kawrital mangal fuddido bete hande do bomako do ngal do kawrital rewbe be ngadi ngal dum wona kawrital dido bal wakkari jono be mi ko ni faana ngal do kawrital fa hono rewbe worbe pondirte le leedi meden di jagotobe le leedi meden di kanye ngotnaabe kenya do puddido kawrital mabbe wakkari jono fa pammi no hono jagotobe so be pammi fa njobi usuruuji ko dum waawi nafude leedi di sikiraabe di wona kabaruuji mo di men jogini on do hande di bismillah modon e hadaade kanko ministre kumini don kibaru leedi leedi meden di kenya o yide yimbe jado be kabaruuji be o fammini be ko wadi du so nokku no docteur Suleiman Bougo hela kanko Mohamed Ali Baccilo holli tiwide jamaade be kalanama cile kurde wiide be joppa di do nokkuji tagal mudum do wiibe calike o yehi o halni hono zanar mangabe gombe tombe dum fu jama o saliki yoppude nokkuji di o holli tiwide kanko ka kanko Baccilo dum wono sawru sariya wodun do mali do o hunchata so fiira yimbe be fu ministre Mohamed Ali Baccilo kede ko hali do hen do faccitango barke sise
quand des gens disent so yimbe wi ndokaka dereji dun penenon men neli ICN ndokka yabe dereji barebe tawtebe tonbe kolliti wiide jon en galleji be wi pati be nanga derwol fu hono hen jon en galleji be mbawi martinede kumpa so be calike nangude dereji men daari famen pammina be darna golleji di fa yottoade men gadi do kokoji mabbe di didi boddeji kollitoji wiide nokku o ana hani helede sabi ko jali e galleji nyibadi tondi ngala e lisariya baldi tagal mudun be tosi didi di men halni feysandarama en fa darda be darna golleji di kala men gadi ko men baawi famen pammina be wiide pati be njoba ko be jidi ko dow leedi ndi ana haani ko nafakaaji leedi ndi ardine nanno ko heddi ko holleten taggal joni kala ko min kaanumi biltude fu mi biltiran dun hono no sariya leedi ndi wirini
kabe yimbelbe dido bonandaaji ngadi e fewde fewde e mu'en fa hande be moday iblisaaji mabbe ko litiwide ko Mohamed Ali Baccilo haali ko dum wana gonga do hen dum be ko litiwide be ngadanno be ngatta fufa be jita do hen haggeji mabbe kanko noddirte do madame Jamoutine Awa Silbe yo gote mo galle modum hela to kede ko haali do hen do foccitan Ousmane Diko
minani ko haali dum metti kan dum hawni ke kam dum se Baccilo wi o martini men kumpa dum wana gonga didi pali anakanno didede do cuudi di se dum fu wadali nato le galle fu se andina cuudi di o keleteedi men kolledu do men jaaf pamen kolita hakkilaaji amen dum du wadali leeko haali wiide cuudi di yo badanga ciofi maha dum hawrali e gonga sabe di cuudi yogaji yo tili di maede fa yimbe baliti e le mudum won cuudi maraadi ko yaata fa milioji temede tati se o neddo sariya o mahani habanaade yimbe wana asey o habanto ko wondi e halde ko dum fu wana gonga men moina walde men kabato fa e kaddi amen sabe o bura men jojude wallahi
sa girabo do mbay netri mi joji modo hollaame bemal anngal mi noddirta face facebook ngo kanyen be kuliti wirto tumbuto mobile gotel armel malinabe o welto nyamdu yimbele bombe sumbu kanyen palito ngel do mobile hendube kuliti wiide militaire goto barmi le hen odo militaire on abama doctorore tumbuto wakkati jono be kuliti wiide do barme ngana nawde sanne yimbele ngabe diro bonandaji hulita wede wakkati jono be jokki hendu to kidalto be kuliti wiide o anni do fa wada bonanda handir fewtude dum on arme france gondo to barkan odo ne do heba yottinde anniyaji makko bondi di sabi de barkan mati nimo ko yawi o wakkati wiabe nangi ton won fere ay di sobe kebi be cakki di do bonandaaji kawrital do wono rewbe di do wal fuddi bete hande do bomako do lengal do kawrital be jaw yalla hono be ngatta fa bawde rewbe be deli afrique fu e mangal mudo kanko do wono dirte madame Dombia mama koita o holiti wi do ko fa nangal do kawrital fa be jaw yalla hono be buitirta ko rewbe e warbe cenda wakkar joni o ko kede ko hali do hen do faccitan Ousmane Diko
Oh,
batu rewbe sabede yo adna fu hawrata rewbe leede yobe afrique fayaade kare bi fu kawran e batu o be fu be ndokka hakkilaji mabbe kanyum e dabareji lobbi dibe andi faada e 2035 debbo lato nuygal yurere afrique fanda dabareji pametedi yo dum beedde heeda muya debbo do dum tawafu yude politique finatawa fa rewbe kedo yoni fa rewbe kedja yalla ko sendi hakkunde hala e golle ko sela e do ko kanankobe be gondi
dans laquelle nous vivons.
Fa jagutobe pammine so ni be babi fa be jobi usuruji di leedi meedi en di holitaabe don faana kawrtal puddongal illa kenen do bomako do hakkuni jagutobe ngotnaabe ngombe leedi meedi en di ngal do kawrtal baltati lanni be ngal don waldino dirtene publier ce que vous payez do wonon faana mudu kolliton wiide tan ko jobudon fu oron kaani hollitinde do kanko no dirtede no hojjakite o kedo ko halido do faccitan Ousmane Diko
nous voulons que le meden yidi julaabe sewbe paama usurundu be jobata ndu wana toña debbe yo walude yirware leedi derani be antu do usur ndudu keba faamu tiidalaji di julaabe gondi fa tawe monfu ana waawi rondade ko fawaay muudum ko dum woni no kebal muudum warata sagantobe anda yobbe do usure yo dum golle leedi an kaaku laamu odu hoyfina dongangal de kasindinal wodi fu miden yidi hejaabe hawrobe fu pamminanelbe dum be fa tawe eden jogi kabaruuji goti bangal jobdi usuru le mali fu
ko foti general en didon dum wonon le armée française mom no dirta barkano kanya wobbe kasen gollobe le hen holitan wiyede be kokka galangaaji le leedi meden di leedi ndi holiti wiide welti ki san hono ko be ekkintini militaire ngabe le nokko o ko ko honjoto wobbe koliti wiide le hen ko saaje ko be ekkintini militaire ngabe ko dum feewi jaddum wadi hono so armée o hebi dartade wakkati jono kanko no dirta Souleyman Drabo yo njado kabaruuji journal no dirta ngal esor ngal kede ko barki sise faccintine do hen.
Je pense que ce sont des
Medemilan gol sindugol galongaaji idun haani jaati sabi ITM wadi jande ekitorde wolde nyibunde to kulikoroto jaabuji tendini di hebaama tiagal jande de dow nokkuje woldeji di sabi tiagal ko gatcha nanguno menaka ko pelle no dirtere asa wadde kolitino wide be ngaran be nanga nokkuje yogaaje leeri anay de nokkuje le majjun armi mali tinniki faasanne sabi ebe daakino ton yimbeele bonandaabe amsardin be dun fewnino bonandaaji mawdi le laamu nara o armi mali humanike denagu ton dun denno ITM wadi golleji nyibudi le majjun barkan dun ana wondi e wadde ko wayi fu fa yottoyaade ko be mbari wasuden ko kasen dun be njitti ton nokkuje kewde to jaadin ko be iri kaborde bonde be mbawi da ko yaade nokku fu burdo hulbinade e leysa hangal dun woni e ley kaaje il faut rasde
firobe ballon juude ko be dirta basket ko do wonono e kentinowo sukabe robe mali be holitaabe no dirta RV Goudray o wakkati joni o kanko o wana e kentinobe mali be kasse le hendu holitaabe ko so yoppi o do place o wiide jobdiji makko di jobataake law fa yottiyaade do wonono ko mali hani sinnide hakkunu mudo kanye fiobe ballon basket kanye fiobe basket le leedi france ndi kede ko kanko do wonono dirta do Jean-Claude Sidibe o halido hen
ile watu ekintinawo andinino anne mudun waddude Assetou Maiga jana gandega wulimata kulbali yawnde biro federation jabanali dum den didebel mu mi wawa halande bibbe mali di bomi pidi basket duubi didi ngala njobdi yo golle junido wala fu dulludo o ekintino keso wi kam yalla o mo bawi yobede yoga en njobdi makko tafen den landi momi yalla hono foti o yidi wandini kam ujina jet euro den dok momi tajara so jipike aeroport paris tan inata e jungo makko yo on wattu woni ko federation france neldi kantal kuru ndu kan mi signinde fa rv wara golide am le mudum be bi rv yo ekintino leedi mabbe omo wajimbina ardinde gube mawde do mali fa hande yo dum woni ko sinam kana mi signin
wakkar jono ngaro ardado kanyu noddirte Amara Traoré wiama jokkobe mabbe be dido no gota noddire Oumarou Maiga goddo do noddire Boubacar Diallo.
L'Union européenne et le gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
ce kirabe je lor ne les réseaux ngay dibe collectif to kuli koroto suko debbo goto mo dub mudu barata sappo e jeegom kanyun wari ton hore mudu holitinde wi taw wattama to le dewgal gal o yida le nokku no dirtedo katola idum le lamu kulo kanyo le hendu holitan wed le bundo o faddo e hore makko o mo noddire Adja Traoré tiagal mudu wiama nder terde makko jaltina le bundu so irayale tuntun kale laddeje ton di wakkar jono gendarme ngabe be pami dum wono jabu sudiro demo tombe yam ben nangama wade ketto to kuli koroto suko goto mo dub mudun joy holitaweder kanyundu heddi mayo to kuli koroto yade sukabe gidra makko fo loto ton yamo den woni arande makko du yarso yotto yo mayo kuli korogo gidra makko be kebay somtu demo tangal mudde ngarban faado segudobe kuli tiwido ko yato ni yimbe le chapan en nayom kumini mangal paden kanyen gonde famine tono jonte e bolade ngorri wakkar jono be famine tono be kanne sekirade de do jonte do wonde nokkuji be goni e mudun gal do kawtane gal hani wadde tono balde tati danini be ngal dogotorore wonde tonde kanye e car maldi do jagal mo ngal timinire en faado duansa do nokku noddirteedo duma holli tamer wakkati jonobe kebi to amerika so mo noddire burema hamadun bari burdo lolirde bulole hendu holli tamer wakkati joni o dum woni sa e il hitande 2012 be ngal anto amir so wana wakkati joni o sikirabe en jawon wakkati joni dum woni kabaru yimo dimbi mi on do di holli tamer dum woni kanko ministre kuminiro kibaru leedi leedi dim be den di o holliti wiide tan ko wadi sobe keli dido cuude sabi debbe ngadi nele kewde e jamaare wonde tonde be bi ben joppo nokkuji mu e celiki yoppude do nokku an dire Suleiman Bugu kambe yimbe dum won be cuude mu e kelaabe be kolliti wiide sa jeeyi ko be kalte joni ko dum nana ka feebe koll i metti mabbe du fewde dum wonono kanko ministre Bacciro holliti wiide ko be kolliti wiide hanko ko ministre Bacciro haali ko dum wana ngonga be ngadano be ngatta fufabe kent haggeji mabbe